of them gonna try out soon.
My nigga zombie. Sikiliza.
Macho, macho.
Nigga. It's the kids, baby.
Sikiliza.
Mama ya.
Fanya shuli keka za mana sabufa na godoro mbili.
Mama yangu,
mama yangu,
mama we,
mama we. Oya nilikwenda kuiba bwana zinikaluka fence, kumbe nimebugisia nyumba nikambia jeshi.
Mama yangu,
mama
yangu, mama we,
mama we. Aiaia saidia Mungu baba.
Aiaia saidia Mungu baba.
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba.
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba.
Mama yangu,
mama,
mama we,
mama we.
Mama yangu,
mama
yangu,
mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi. Badala kusevu nikasahau nikaposti. Mimi tena.
Mama yangu,
mama yangu,
mama we.
Kalijifanya katoto kakanisa, kaja wai kabisa, kajaribiwa.
Yala!
Toto kayamisha.
Mama yangu,
mama yangu,
mama we,
mama we.
Ayaya, saidia Mungu baba.
Ayaya, saidia Mungu baba.
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba.
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba.
Mama yangu,
mama yangu,
mama we.
Nilipaka mkongo demusi anakuja geto. Kapiga simu mali na umwa mitakuja kesho. Ai mama yangu, eti mama we. We masela nilikuenda kwenye show bwana. Eti DJ anapiga biti, sani natiririka. Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka. Gafra kasiki alufu mbele yangu imepita. Oya, asio chesa ndoka jamba ushuzi unanuka. Mama yangu,
mama yangu,
eti mama.